abami ngabo yima toka lubambolo mukwano towoma towoma tuwaba kulimba na gamba nti byokola bimunyumira tebinyuma amuwadde omusajja yena oyina okuyima embolo neberanga munebanga ekaluba netuka mundanga mu butuufu oba nfuna bulungi naye ate munenge temuyina musango simwe mwakireta mujje mutwale eddagala eddagala weriri ngogenda kulinywa ngoterere mutakabere ngaalekera okulebera bannanga n'embolo eberebera nedda embolo ey'okukwatirira eyingire munda nedda.